ozirika ubanga mukama wali ensozi ezo zola bati nene biwonfu byola bati biwaba bisobola era yogera lelo tito zirika wali mukama
www.mp3ugandanmusic.com.